Damergu nahani nangane wilita dun woni ko General Seni Kunche hali ilunder hitande ujunere eteme jena e chapandi jeti e joy tontano to yeso bibbe wurobe du no letina konone lawali tumbe ardido saruse kawjido domo jaye e laddeji mo departement on wiri
le general Foy Kunche
General Seni Kunche Allah hinnomo yafom wakati o warno do tanu hitaani duuɓi ujunere e keme jeenayi e lasoy tati e sappo e joyi. Dalila yoro mongo waɗunongo hitaani duuɓi ujunere e keme jeenayi e lasoy tati e sappo e ɗiɗi yahde hitaani duuɓi ujunere e keme jeenayi e lasoy tati e sappo e tati. Kunche hi'i nder yilaaru ndu waɗi ɗum ko leydi tanut e ladde mum fuu waati. Nannga Illa Bacimbirji tokka tsamiya wara tanut fuu wela ɓernde. Nden noon o wi'i ko leydi Damergu e ladde mum no kaani nanngane bilita. Ɗum ndu waɗi ko gomnati makko wakkati mum singila laabi duruyidde e tenere gonɗo no wara ladde e jaaye Damergu. Gaɗa mayde Kunche, gomnatiji naatuɗe ɗin fuu tittinkinake jaari durogo yeeso ɓeydaari du heɓake sanne. Misali nanga Illa hitaane duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e go'o warde hitaane duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeetati. Ɗo nder leydi Tanut ko watta hectare uji ujunaaji joyi e keme joyi e laso e go'o golla moƴƴina faa wooɗi. Faa hannden kaden hectare uji ujunaaji jeɗɗi e keme joyi e laso ɗiɗi e ɗiɗi kan en du awa. Leɗɗe ko watta leɗɗe ujunaaji keme tati e lasoy tati e sappo e joyi awa nder cakantaraaji ɗe nder wakkati mo mbi'umi on o. Ladde hectare uji ujunaaji joyi e keme joyi e laso e go'o kan en du moƴƴina faa hannde. Kuɗoole e ko daaba ñaama awa nder mum. Sigila gom kandu singa ko watta himɓe naforo ladde den e kulle awaaɗe gonɗe no dima nder mayri fuu. Hikka du min gaɗi sigila ɗo nder communeji amin fuu ko reena ladde hectare uji ujunaaji sappo.
Joni o ko Tanut no tawa hunduko tenere durwo gon ko watta du kay non.
Il est facile mais
faddade tenere oni no waɗo amma iɗum hiɗi tittinkinako iɗum adadu wakkati no waɗo gan sigilaji ɗimin cingiɗin tefatana ko watta ladde e jaayeɗen denake. Misali nder communeji tawaɗi hunduko tenere on nder communeji ɗi fuu min gatti sigilaji himɓe du no dari dow koɗe mumen wakkati fuu ko watta durwo wonago no waɗe go waɗa barke pelle balliroɓe ɗen du no he bawɗe mumen fuu
avec ses partenaires.